Russian and music.
Let's get the woman down, let's go. You know what it is when the air is with the team T-O.
We say,
E-A-Bush
Ambassa. Nali kwete fe kamane wizan. Lelo wacha patumba no winan. Dimi satana la mekela mushandi chipofa tintaluka. Halo satana ndekera kosi.
Shidi bwana uvi.
Na papa, chitevo ndekera kosi.
Yeah, yeah,
hey, hey.
Shila pantanshi, ino ni 2020 na manoshi. Hali njika tekwati na wanangu, nti wabashie malo iwe ndaruka. Chidevo ndikela kofi.
Na papa.
Yeah, yeah. Satana ndikela kofi.
Na wana Vanessa, wana Masha.
Chidevo ndikela kofi.
San.
Hey, hey, hey.
Satana ndikela kofi.
Na papa. Chapas. Lelo wacha patumba no wino. Limi satana la mekela mushandi chipofa tintaruka. Halo satana ndekera kosi.
Shidi bwana uvi.
Na papa, chidevo ndekera kosi.
Yeah, yeah,
hey, hey. Wabashi manubi.
Chapas. Beli diabo fio shile pantanshi, hey, hey. Ino ni 2020 na manoshi,
hey, hey.
Hali njika tekwati na wanangu, nti wabashi emalo iwe ntaruka.
Na papa,
chidevo ndekera kosi.
Lelo wacha patumba no wino. Limi satana la mekela mushandi chipofa tintaruka. Halo satana ndekera kosi.
Shidi bwana uvi.
Na papa, chidevo ndekera kosi.
Yeah, yeah,
hey, hey. Wabashi manubi.
Chapas.
Beli diabo fio shile pantanshi. Ino ni 2020 na manoshi. Hali njika tekwati na wanangu, nti wabashi emalo iwe ndaruka. Chidevo ndekera kosi.
Na papa.
Is for Pele professional music. Cast beats on the 1-2s.